kuniroga. Na kama penzi ndiredia, ruksa zidisha kuniroga. Katoto sura mashallah, uwacha ni kusifie. Sijajali wa pesa ila kibaji, so acha ni kuimbie. Mimoyo chapa chapa, nimeloa loa. Saseme nini sasa, wakondo nshakua. Mikuwa koti la lila, nimelewa lewa. Nilipoteza dira, ukanweka sawa. Mwenye rangi ya dimu sangita, metro black kala.
Chelsea down,
nyeusi kabisa, siyo ya karorai.
Chelsea down,
karangi kake bomba kama mka. Yeah, Chelsea down,
Chelsea down.
Ila nime na sabara, kwake Chelsea down.
Kupenda Chelsea down.
Sako moyo kilema nipe magongo na mini tembe. Saya sujema sinema ukafanya wanizome. Zile raha unazonipa mwenzako minazidiwa. Sijamanisha upunguze ziongeze, nizidi changanyikiwa. Kwa konta baki ngia kusita kibota, nifungie kama teja na sopa. Au kama mtoto na pota, hata ukichelewa mintangoja. Nimekupa vyao na ma-CV, Masters EHD. Sio diploma, baka degree. Mana nakupenda hivi. Mwenye rangi ya dimu, sangita. Metro black color.
Chelsea down,
nyeusi kabisa. Sio ya Caroline.
Chelsea down,
karangi kakibomba kama mka. Yeah, Chelsea down,
Chelsea down.
Ila nime na sabara, kwake Chelsea down.
Nakupenda Chelsea down. We Chelsea down. Nakupenda Chelsea down. We Chelsea down.
Mimoyo chapa chapa, nimeloa loa. Saseme nini sasa, wakondo nshakua.
Mikuwa koti lali.